Zambu.com. Super vibes.
Poco music gang.
Poco music gang 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 gang. Wanangu tukutane chimbo, badaye tukutane chimbo. Poco music gang 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 gang. Wanangu tukutane chimbo, badaye tukutane chimbo.
Phone ring ring kwa china whiskey, akukola ndani uyundi desi. Akuti banja sekuli umoti, Voko music itisongane pamoti. Ine run run basi tuwa konko, phone ya office ukachedwa zilango. Mwina kulipando tikazi wona konko, ngati chidelano tikadelane konko.
Tane chimbo everywhere, every night. Wahuni tuko busy, tukisaka tumanoli. Tunamini ipo siku madili ya tagonga. We snitch, we boy, angushi tuka umelala. I'm a snitch, motherfucker, we snitch. Nakutaka, I'm a kill it like a genu. Zimpe, dodo balimi. Jinsi navo kuja kama pepo wa balini. Usije kicho kicho, nta kupiga bisu kumi.
One for the J, two for the pro, and three for the Dell. Thanks for the mile and speed for my gang. Time for the signing, for the signing. Oh yeah, just one kani chimbo friend utanipata. Kama soko rite tukutane kwa gadapa. Leo kwa kiwanja tunakula ganja, kulu vulu shada. We dembea
kila chimbo lilsi under fake nigga. Mtani kila misha salent killer. Tupo kila chimbo kupata my friend killer. Wabishi wakita wana wala steam winda. So time for the money, tiyo time to compete. Time ya kulest, tiyo time ya kusist. Kuna time ya mapenzi, time na machist. About the baby can to kitoka chimbo kusist.
Poco music gang, 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 gang. Wanangu tukutane chimbo, badaye tukutane chimbo. Poco music gang, 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 gang. Wanangu tukutane chimbo, badaye tukutane chimbo.
www.amadzambiri.com.
Focus music sounds.